Panopa antu ndeya mandika ikila Kuti naneso mwina ndilo welela Ndika magani zila ndendi mangolila Masiku wakupita pompano ndi kukula Pano aplazi zina singa wachule Anayamba zintu zoti zindinga ulule Sistezi inango yamba uhule Ama mulipila poka poka wafulile yeah. Skolo ndi nalegeza standard free Zintu zina zinda ndilindi zaka free hey. Panopa pita zaka zambili mbili makolo anga Mumu ya nachokela Anachokela Anachokela Paka panu sabwelela Sabwelela Sabwelela
Sende kuziwa mwini kwaon Madala ndima sten Munango choko sasa nzika never return Now life is so hard People sustain them Kwa dimu natinya nyala kapena ndi system Yoti langila nu mama dad This is too much Mesa tikala kwita mungango tiko mabas How could you treat me so heartless like this Oh mama why daddy why why why
Mamu ya nachokela Anachokela Anachokela Kapano sabwelela Sabwelela Sabwelela
Neno watangu pita Anasonka na pando Chumai anachipezando Iwo watangu pita Ndima unakwando Tendele sindi uonano Atangu pita iwo Aho inimayo
Imango zuzika
Zanga zina kala zao Onde zao zimango kala bezao
Fireball Lucifer
Momo ya nachokela